Man music, not a fan. Kumnandi, kubuhlungu, kubambi lotshwane. Kumnandi, kubuhlungu, kubambi lotshwane. Kumatamitsi, mares kamsepa, kutawulaya.
Come say